Chamaya, Chamaya, Deaya, Maya, Oya, Joya, Ma, Joya, Deaya. Oh.